dachimsafi.com.
Kanivuruga, kanichanganya sambare. Jina sitaji, ila nampenda mpenda sambare. Hey, hey. Kifua kajazi, huyo mkaka. Natamani kudandia, huyo mkaka. Shambani tukingia, huyo mkaka. Nguwa bandi, huyo mkaka. Natamani kuambia huyo mkaka, mashasti watanivia huyo mkaka, naipenda tabia huyo mkaka, na mba yote nasinzia huyo mkaka. Manu, 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 naifurahia manu. Manu, 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 naifurahia manu. Manu, 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 naifurahia manu. Furahia manu.
Hello, once again. Na mengi sijasema, jinsi ananitekenya, anavyonipa mabema, usiku ananipa tena. Saniwambie penzi tamu, akiniita wangu wangu. Leo nimekupa ofa uje kwangu, na mkuta kachanwa miguju. Uko nyuma kajazia, natamani kudandia. La ukweli sobandia, yote ananipatia.
Natamani kuambia huyo mkaka, mashasti watanivia huyo mkaka, naipenda tabia huyo mkaka, na mkaka yote nasinzia huyo mkaka.